مدح جودي جميدو غيروب إيه كورمير كدور شدة كينيا ماريك إسحاق أي يضع الله الله يسح اللي بنادى برلمان كميدو غيروب أي أكو إذا شيء سياسي إنت كينيا إن أي سبب وهايين مشاكل كي كده شيء دور شدة كده عدد الكاسي سنة في اللباد يكون يتضبي يتبنكي.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not fully enjoy their democratic rights as are legally foreseen.
dadka reer Kenya oo ay ku jiraan 5 milyan oo dhalinyaro ah oo markii ugu horeysay noloshooda codeeyay ayaan helin fursadii ay ku dhaqan gelin lahaayeen dimuqraadiyadda hannaanka doorashada waxaa dhaawacay siyaasiyiinta oo si toos ah u weeraray hay'adihii madaxa banaana sidoo kale waxaa hannaanka doorashada dhaawacay jiritaan la'aanta wada hadal siyaasadeed madaxa gudiga kormeerka doorashada Kenya ee midowga Yurub ayaa sheegtay in qaabka ay doorashadu u dhacday ay niyad jabisay dadkii codeynayay taasoo keentay iska hor imaad siyaasadeed oo dalkii kala qaybiyay ugu yaraan 15 milyan oo qof ayaa wareegii koobaad ee codbixinta codkooda dhiibtay dadkan ayaa rajaynayay inay adeegsiga tiknoolojiyada casriga ah yarayn doonto musuqmaasuqa iyo ku shubashada laakiin shaqaal ayaa sheegtay in aanay taasi wax u tarin dadkii rajada fiican qabay
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust but technology cannot replace trust and the lack of testing for capacity and security.
Dadka qaar ayaa rajaynaya in adeegsiga farsamada casriga ah ay abuuri karto kalsooni lagu qabi karo natiijada, laakiin taasi ma noqon sidii la rabay. Waana arrin loo baahan yahay in mustaqbalka wax laga qabto. Doorashada Kenya ayaa markii dambe ee lagu celiyay waxaa codeeyay 7 milyan oo qof oo kaliya oo kamid ah 19 milyan ee qof ay isdiiwaan gelisay. waxaana 189 codadkaasi ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta markii uu tartanka ka baxay ninka ay sida weyn u loolamayeen mucaaradka hoggaamiya Raila Odinga Ishaaqi ayaa sheegtay in dib u habeyn degdeg ah oo hannaanka doorashada lagu sameeyay ay tahay mid lagama maarmaan ah
I urge Kenyan leaders as well as Kenya's international partners to prioritize addressing structural issues as well as strengthening principles such as a stronger rule of law
waxaan ugu baaqayaa madaxda Kenya iyo beesha caalamka in ahamiyadda la siiyo in dib u habeyn la sameeyo isla markaana la xoojiyo dhaqangelinta sharciiga iyadoo umudnaanta koobaad la siinayo hay'adaha madaxa banaan iyo xuquuqda muwaadiniinta dalka Kenya waxaa sii xoogaysanaya baaqa ah in madaxda mucaaradka iyo dawladdu ay soo dhisaan xukuumad wadaag ah iyadoo mucaaradku ay ku hanjabeen in Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynanimo ka hor dhamaadka bishani January